bibi ya byasoka wandaganzira we twali fitting na yesimanyi rebya chuka wala gawo mukwano nakerera ku message oh message yo shiravu lavu rometa sula nebuza wala gawo mukwano wabela okumesi ngo chachinga panero bakumisi ngo chitinga zikwagala omushoka gwo mixinga zebinuma everyday toyagala kuchatinga atere bwonumya nsigala kwesibako zikwagala omushoka gwo mixinga zebinuma Bunyogerako enyanja ebirowoozo mwensula jukira birogwe wabitandika naza gwakisebo nayo mukwano gwalagawo mukwano gwabera okumesi ngo chajinga banero bakumisi ngo chitinga kwagala omushoka gwo mixinga zebinuma everyday toyagala kuchatinga atere bwonumya nsigala kwesibako kwagala omushoka gwo mixinga zebinuma tubere happy nayo bulumi wole sebunji telya kumanyika mayani ulio mwakumanyi bubwe oli chintwe chiwomo kuzama nayo limuzibu nyokuzula